makosi wena mdali wezulu nomhlaba sicela kuwe sikhalela kuwe sibiza igama lakho kulomhlaba 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 uyasihlaba uyinkosi yamakhosi ungumdali walomhlaba zonke izizwe zibabaza ubukhulu bakho baba ubukhulu bakho smakate ungumdali walomhlaba Ungumdali walomhlaba Zonke izitha zibabaza Ubukhulu bakho Uyinkosi Baba Baba Oh Baba 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 Makosi wena mdali wezulu nomhlaba sicela kuwe sikhalela kuwe sibiza igama lakho kulomhlaba 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 uyasihlaba Baba, 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 Baba,